www.kwanchadivine.com.
Jaja amakonda tonse kuchoka onthawi ya mose ndipake anatuma nkhoswe itiyang'anile iza tisogose komabe sitingakhonze zonse ubwino sitili na onse timapasidwa mwayo titikonze pomwe sifikira amayika postep mulungu wathu ni wamphamvu wachifundo ni walavu olotigone usadya iye amatizutsa kukacha mulungu wathu ni wamphamvu wachifundo ni walavu olotigone usadya iye amatizutsa kukacha mbuye alinafe amakonda tonse Golo latu, otichi mwemwe nintendele ndizatu Neno ipayo sanga pangepo kantu So one love is a language I choose I'd care about the others if I was in the shoes Kumasunga manga wa supindula kantu Ungozi zunze weka pokonda milandu Mulungu watu ni wampavu Wachifundu ni walavu Olotigone usadya Iyama tizutse kukaja Mulungu watu ni wampavu Wachifundu ni walavu Mulungu watu ni wampavu Wachifundo ni walavu Olotigone usadya
Iyama tizutse kukacha
Mulungu watu ni wampavu Wachifundo ni walavu Olotigone usadya
Iyama tizutse kukacha
www.kwachadivine.com